Alexa, nikaona metronome kwa kichwa, nikaona ita ghost ya Isa, natema sumu koya lizard kama Octo iba picha Insta, noma nipoteze sifa, sauti safi skiza bro kwa spiko, sikose kushukuru Jesus, bado brida ni donga diyo mana bado na jigaska chupa ya soda, flow ni mingi ngori kichapa inabadilisho kangozi ya nyoka, tulijisaki ya njia we bado mwelos tukifuata orodha, siku wizi mapasa ni mabroka, kupiga bisko nyumba ya Jehovah, kipawa blackout bila kusema wacho astuke tu geuza rap cinema thila mandenga kama commando tu nilijifunza mapema shule ni jela kwa daro na chora cartoon pano sita kila wiki na mode wa baya nisema na kaba boom fast forward tuna rap sai tryna get it every way sai kwanza na shukuru most time mali tulianza wetu cheki sai third eye was kila time ukicheza hii lazima rewind never ever wait cause I've been nice in Nairobi nini sija see life check it wewe ukifunzwa kudishi jifunze kuswalo na hii industry ni abisa alafu ni chafu kushinda mtaro picha white no veg love sta utaki chafua mkono wata play close so ukiwa juu kirudi chini utabaki solo nikirap na wafunza mio zao ndo naguza if I wasn't rapping then I'd probably be up in a pitch na kina ulunga kunilinganisha mimi na wao linganisha simba na paka imefugwa kikosi yangu bado TK ntaire padi siku ndakufa
ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa naka ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa naka ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa naka ngozi ya cobra naka ngozi ya cobra naka ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra nika Ngozi ya cobra nika
Na kaa mbali na umati na Stay close to the ganji na Nja uongeza ulafi na Sizi lala niko kazi na Nuski zwadi tizi man Mini jemwe kukina Watu na ubadilika Rap na unkula kichwa Swali feature post na bado siu kafunga bao So nataka jazi yetu ifana nena yao But miss naga pupa miata siyezi bishana now Mabanga stali puko utadhani niri the tau Sijafika prime wana ni compared to feed Q Delivery na flow got em both na infuse Na bado mina insist kauna kili wetu mia Chunga sana imani yako na uogope ya dunia Na ni kama ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa Wanauliza challenge yangu mina uliza kaina lipa Wanauliza kan metoka mina uliza kan tafika Sini ujanja tu ya poka ndo tumika I'm in Vita, keep it simple, never complex 111, bado fortress, hold us tuka sana Juli shukwa tuwezi kwa matop men Kaili pango, utapingaje, utakataje, sin your chosen Heri mini dediki soja, daniishi kam nyonge
Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra nika Ngozi ya cobra nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra kichapa inabadilishwa nika Ngozi ya cobra nika Ngozi ya cobra nika
TK rap